easy, I put God in everything I do. Nikisema sina zambi nitajidanganya, ni kwa neema tu. I believe in you. Thanks a lot, sugar.
Mr. Sugar on the beat.
Danny, then the games. Danny, me putea. Niko hapa kwa hip hop. You better know. Na maisha nendelea. We love to the soul. Suzi putea njia. Kichwani na marengu. Kwa tabia na maisha nia. Na mfungua mlangu. Kwenye music tasnia. Danny, then the games. Danny, me putea. Niko hapa kwa hip hop. Danny, then the games. Danny, me putea. Niko hapa kwa hip hop. You better know. Mission in the layout, pull up from the school, just to put the idea, joining on my level, but the generation here, no fool, I'm not moving your music, that's me and Danny, Danny, then the game, who's the Danny, me put the idea, hip hop, Danny, Danny, then
let's go. Kitambo niliwatazama, so mbaya mkinitazama, hizi nizietuzama real. No drama, niliyapenda mavazi kabla ya kuipenda kazi. Niliutoso singizi ili kuziandika bazi. Niliyafuta machozi baada ya kumjua jinsi. Ukweli upo kombozi ndugu. Be serious, usione gozi gozi kwa lengo na pita border. Natimiza ndoto dele, I stay sober, I believe in me. Niaje wewe, nafanya kitu juu ya jamii. Najifunza kila siku, I was born to be MC. Najitafuta kila siku, napenda MIC. Cha kuongea ninacho kitu I get. My free will, anisimamishi mtu dele. Naongeza ujuzi nisikuache mtupu. Cha muhimu ni maamuzi ili ufike huku. Kila mtu ni kiongozi, fanya usiwe kasuku. I don't care, I don't nasema watani piku. Ni mtukutu.
Nimepotea, niko hapa kwa hip hop. You better know, na maisha nendelea. Roll up to the school, siwezi potea njia. Kichwani na marengu, kwa sabia na maisha nia. Na mfungua mlangu kwenye music, tasnia. Danny, Danny, then the game. Usidhani nimepotea, niko hapa kwa hip hop. Danny, Danny, then the game. Usidhani nimepotea, niko hapa kwa hip hop. You better know, na maisha nendelea. Roll up to the school, siwezi potea njia. Kichwani na marengu, kwa sabia na maisha nia. Na mfungua mlangu kwenye music, tasnia. Danny, Danny, then the game. Usidhani nimepotea, niko hapa kwa hip hop. Danny,
naichinzia hivi. Life ni safari, bahari, jahazi. Ndani ya bahari, upendo kazi. Watu wanataka mali, hakuna bazi. Kwenye 16 bazi, kutunga kazi. Sikiza, maongezi, wanajaza shazi. Wanachotoku ni upuzi. Ngum ngum nasema, hawataki sina wachum chum. Hizi sum simwage damu. Na spend love kwa wanadamu, bitch cup. Na show love nako tunako. Ngoma nzito, narudi na mtazamo kama sele. Na wapa somo, no homo. Ufupi kimo, usimcheke mbili kimo. La ukweli neno, tafakari wape somo. Kama nonsense bro, funga mdomo. Kitingisha kichwa, utaelewa yaliomo.
Danny, Danny, then the game. Usidhani mepotea, niko hapa kwa hip hop. You better know, na maisha nendelea. Pull up to the school, siwezi potea njia. Kichwani na marengu, kwa sabia na maisha nia. Na ufungua mlangu kwenye music, tasnia. Danny, Danny, then the game. Usidhani mepotea, niko hapa kwa hip hop. Danny, Danny, then the game. Usidhani mepotea, niko hapa kwa hip hop. You better know, na maisha nendelea. Pull up to the school, siwezi potea njia. Kichwani na marengu, kwa sabia na maisha nia. Kwa mlangu kwenye music, tasnia. Danny, Danny, then the game. Usidhani mepotea, niko hapa kwa hip hop. Danny, Danny,
na sababu ya kuwa hapa. Follow my purpose, na focus, no more stress. Yes, meku.
Mr. Sugar on the beat.